fine sana. You look like a figure, ulikuwa fine. Nika kunyemele, ya nika kuonja onja. Msupa kaya wine, nasiku waipenda. Baby ukijam, nikazama kima wazo. Jia mahamnazo, vile nilikushika. Mahanja mzikishuka, time za ma movie dates. Ulikuwa simple, yet so sick. Suka shikuwa na manyege, kaza makmende. Kanza ma mood things, vile ulinicheza. Pia ukanitenda, kaba tenda. Akichapa dasta, ulipenda cappuccino. Pia kamvinyo, kanyoa jibaridi. Chuma baridi, ukiwatch kama sutra na bedroom bullies. Umeni teach better, when a woman hates, she hates for real.
Having fun with your heart. Nimepata na itosha. Niko over you. Niko over you.
Don't believe me anymore. Niko over you. You're such a drama king. Niko over you. Stop your childish pride. Niko over you. Nimechoka na wewe.
Kulinda kata dibea na wewe ukaniahidi hutawairinga vile uliumbwa ukaubikanga yani big booty with a pretty face hizo rare dimples pia big thighs ulikafiti vile ulitalk talk na vile ulidunga ili show ya so classy so your dress your choice ulikuwa na fashion na style shopping best lady na nakumat lifestyle ukaleta issues mob. Would you feel so sweet kama bika ya bob? Kunicheza kalongo za mama pima madondo. Kuni use card issue ya bob. Madara umob, maringo ya bob. Yani when you pretty but cheap cash.
Don't believe me anymore.